Ouais. Mason. So come on, boy. Yeah. Okay. Kama unanidai ndo nisinywe bia, kisa sina mpenzi ndo nisitwe dia, umenezima gali ndo nisipe gia, eti kisa kuna tope ndo nishindwe ngia. Aftunge lifanani na madeni, kuna mitungi mengine tajwaga uzeni. Laya tungi kwena watoto pembeni, leta na shisha kisha tunapuliziwa na feni. Kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia. Kunifata counter, kwani pesa yako linipia hapa? Niambie unataka kuwaka, kama ukizingua nita kuitia bouncer. Ndo nasema kulewa ni zambi,
kulewa si zambi.
Hau mnatishika na iki kitambi, inadaiwa nchi sembuse mie. To the left, to the right,
kama unayumba.
Bounce, bounce. Kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia, kama unanidai ndo nisinywe bia.
Chakacha miku
oya wana e,
wacha tule we.
Wana e,
wacha tule we.
Oya wana e,
wacha tule we.
Wana e,
wacha tule we.
Soko moko boy.
Mapenzi yanazingua, wacha ninywe bia.